Dabi bergelman nama fi falmu Human Rights Watch akum kale leda getani hirir Oromia ratti nama dibba afuri caluti jesani jeda wanti hirir nama base falarga chubannan hirir akana wanda batin fakkatu jeda Human Rights Watch gida bas fuljata mi toko bukabuka kale bas kesat motumman Ethiopia len tani ratti debi kenneti ne Human Rights Watch duga hindubbatu tani numbenna jechun debi ken tani ratti tigisti gamme korata Human Rights Watch dame Africa Felix Horn kale dubbifte waan afe ardaaf bulfanne kutallam meesotana tamotummaan leen ittaana tegiste
torban kana keessa dhaabbanni mirga dhala namaatiif falman lama mormii oromiyaa irratti gabaasa baasaniiru dura komishinii mirga dhala namaa Itoophiyaa kaleessammoo Human Rights Watch sababa mormiin oromiyaa ittiin ka'e kaasee amma miidhagaheetti gabaasni dhaabbanni lamaan kun dhiheessan garaagarummaa qaba lakkoofsi namoota mormii oromiyaa irratti du'anii akkasumas hidhamanii dhaabbatoota kanaan kennames addaani Ministerid Immota Communication Ethiopia obbo Getachew Raddatin addaaddummaa kana akkamitti ilaaltaa jenneen.
እዚ መሬት ላይ ያለ የኢትዮጵያ Human Rights Commission ያደረገው ጥናት አለ
Human Rights Watch ቆራኖ ኮሚሽን ምርግናማ ኢትዮጵያ ቆራቴ ላፋ ጅርቱት ጅራ Human Rights Watch አሞ ዱጋ ላፍ እንጀር ፈጎታይ በረስቶ ካን ቆራቴ ዱጋን ጅርቱለን አከሱም ገርገሪ ፈጋት አኩም ዳቢ ለማኑ ገርገር ፈጋት ገባስለን ገርገር ፈጋት አዶታን ጀኖ Human Rights Watch ለኮስካና ኦንኮሎሌስ ዳብርኬስ ባስ ጋፊንቴ ነሞ ጄቁምስካና ከየሰት ይላኒ ታነከየሰት ጀልቀብደ ጋፋ ጄቁምሰሱኒ ጀልቀብደ ትጀል እሱማ ለኮስካና ከመትቲን ዳባሊኒት ነው ጃይፍሲስ ማሌ ታናአቺ ወንቲ አንጀር እንጅርቱ
Human Rights Watch ራሞ ቆራታ ኢትዮጵያ ፌርትራን ታይ ፊሊክስ ሆርኒን ጋባስኒ ከየሰን ተርካንፊን ሁምኖኒ ሞቱማ ነሞታ ሞርሚ ኦሮሚያ ራተርማታን ራት ፍረተን ሀንገረ ጀብና አንጉተሜፊ በርባችታንን ቱሬ ጀዳ ከራብራቲን ኮሚሽኒ ምርገ ደለነማ ኢትዮጵያሞ ተርካንፊ ፍረተሜ ሁንዲ መዳላዋ ከቱሬ ዱበታ ከነራት አቲማል ጀት ጀናንን
Yeah, I mean, certainly we don't see any way that they can define the use of force as proportionate.
Wan jari tarkanfini humnoti motumma fudatan seyekabesa namjechisisa energene. Nubarattoot karana gaatiin karatta bahani rorrofi rakko kaban himatani kawwena hadan jenneetin galmeesine. Karan kun gonkumayyu madala waamiti. Adotan jennu namid ibba furuca aluka lubbu labee jennu kunini odeefanno jarkana cufahin kamnaa jichu kennaamiti. Jari gaafannellen cuftinu deebinu kennu barbaadee jechulleemiti. Akkumotummaan odeefanno tan ukkaamse bahuro wammo inun beenna beekama. Taatulle karumadan deennuun koranne maqaanaamad ibbisadi lafisaan itti jeesanille galmeesine argine. warri suura isaanii galmeessinilleen heddu kanammoo qorannetti argine dhaabii siyaasaa ala taa'ee cuftinuyyuu sila hujii akkana hojjechuu malle koomishiniin mirga dhala namaa Itoophiyaa ragaa kan eessa akka argate nuun galle ifallee miti bulchoota mootummaa dubbismoo dhugaa dhuguma warra hidhame dubbismoo warri laan argi dubbismoo nuun galle.
Mormii Oromiyaatiin walqabatee dhimmoota gabaas Human Rights Watch irratti xiyyeeffate keessaan biraan hidhamuu weellistootaa. gaazexeessitoota fi hooggantootaaf miseensota paartii mormituu keessumattuu kan koongirasii federaalawaa oromoo baqqalaa garbaafaati namoonni hidhaman kun haala mana hidhaa keessatti itti qabamaa jiranii fi dhimmi isaanii akkaataa mana murtiitti ilaallamaa jiru irratti waan nu ibsit hoo jiraate jedheen filiks gaafadhe
Dakale, I mean, there's various pieces of information that have come out about the horrible conditions.
Odeeffanno nuqabnu haali baqqalaa manidhaa keessatti itti qabamee jiru akka malee badaa waan nam suukaneessaati. Taatullee wanti inni jiru cuftinuyyuu wama asiin duratti mana hidhaa Itoophiyaa hedduu keessatti godhamee wal fakkaata. Kophaatti nam hidhuu, doorsisu, ulee hamaamtuu nam dhaanu wanti akkana kun manidhaa Itoophiyaa keessatti baratame. Ammallee nama kum hedduutti manidhaa Itoophiyaa keessa jira. jarkana harki caalaa jarkana mana murtiilleetti hin geessine.
Akkuma yaadatamu mootummaan Itoophiyaa namoota qulqulluu mormii Oromiyaa irratti lubbuun isaanii badee gadda itti dhagahamu ibsee maatii isaanii jajjabeessuudhaa fi gumaa kaffaluudha waadaa galuusaa hin yaadatama. Qorataa Human Rights Watch kanaan qorannoo gootan keessa carraa maatii namni jalaa ajjeefamee dubbisuu dandeechaniittu ta'e gumaan kaffalamuu dhageechaniittu namni gumaa nyaatee jira jedheen gaafadhe.
So we spoke to a number of individuals whose children had died somewhere in Ethiopia. We spoke to them, but it was just after the event had happened, so several months ago. And then other individuals we spoke to.
Mati jollen irraa lubbuu dhaban hedduu dubbifne. Eegi isaan ijoollee isaanii dhabanii ji'umdiqqa tokko turre ammallee dubbifne. Jarkana jarkaan ammoo jira baqaaf biyyaa ba'e dubbif mootummaan dhiigi ijoollee teennaa dhuunbaafne nullee hin jajjabeessine jedhaniiti nutti mane wanti taa'elleen suni.
Gara dhuma gabaasa isaarratti Human Rights Watch komishinii mirga dhala namaa Itoophiyaa mootummaarraa walaba jechuun hin ulfaata. Kanaafuu mootummaan Itoophiyaa qorannoon walabaa qaama mootummaa wajjin hidhatan qabneen akka godhamu gargaarsa akka godhu waamicha dhiheessa. Kanaaf deebiin keessan maali jennee ministeera dhimmoota kominikeeshinii Itoophiyaa gaafanne.
Ajendaa yaallau taqwam lamin galantanya maxaraat bulo tirri ndamayakaru na maigabani. Lamani nyawam ndazi hainasun Human Rights Watch ka weitu balai panchi lama adrag mefellegaz mamia durom takabbayna thalna barom mahunum takabbayna tillum.
Daabi ajendaa mataw fikabu maani fidab siyaasa alitay barbaada jire dubbata. Tan wanna nimbeen, tan wanni nangallillen Human Rights Watch humno ufiti oli teffata. Waan akkana kana durillee jalan qabne ammallee jalan qabnu.
Kuma sagantaa kaleessa keessatti jedhe gabaasni Human Rights Watch kaleessa baase kun xiyyeeffatu mormiin Oromiyaa ji'a sadaasaa bara 2015 dura ginciitti jalqabuun gaafa dhagahamee jalqabe amma ji'a darbee jechuunis caamsaa 2016tti. Kanarraa ka'uudhaan waan dhaabni keessaan argeef dhagaa irratti hundoofte haalli Oromiyaa amma maal akka fakkaatu nutti himuu dandeechaa jedhee Felix gaafannaan haxinnaatu malee mormiin ammas Oromiyaa keessa jira jedhe.
So it's, I mean, there's a lot of fear in Oromia right now. I mean, I think that's quite clear because of this crackdown. There's certainly not
Oromia keessa ammaantana sodaan guddoon jiraachuun mirkana waan mootummaan isaan tolchetti isaan sodaachisu. Oromiyaan ammallee humna waraana jal jirti. Nam hidham keessa hedduutti hidha yaa'uilleen mirkana taatullee ammallee nama hedduutti hidha jira.
Dhumarrattis qorataan kun haala mormiin Oromiyaa mootummaadhaan itti qabame laalchisee sodaa guddaan qabaa jedha.
Sir, I mean, this is not the first time, of course, that protests have happened in Oromia in 2014. There were several protests.
Mormiin Oromiyaa tuni taha jalqabaatii miti fakkeenyaaf bara 2014 mormii akkana Oromiyaa dhiyaa keessa ambootti bahaniin duubatti wanti mootummaa rakkoo tana hiikuuf jedheetiin falinni qoratilleen hin jirtu. Adoo mootummaan gaafas rakkoo isaanii hiikee fi mormiin ammaa tun hin dhuftu iyyuu fataati. Mootummaan gaafii tanaaf deebii kennu baannaan mormiin waan dhaabbatti hin fakkaatu tana sodaan teenna.
Gabaasni Human Rights kun biyyoon alaa mootummaa Itoophiyaa karaa adda addaatiin gargaaran oggaa humni nageenyaa mootummaa Oromiyaa keessatti dhiiga namaa hedduu dhangalaasan guddina Itoophiyaa dhaadhessan jedhee biyyittiin akka guddattoo barbaadan dura mirgi namaa akka kabajamuu fi warri miidhame haqa akka argatan gochuutu irraa eegama jedha. Anis qophiin gabaasa Human Rights Watch fi komishiniin mirga dhala namaa Itoophiyaa baase irratti kutaa lamaan sinii dhiyeesse kanumarratti hin xumura. Nagaatti.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.